bigambo bya matendo elanga kubinyoma byonde bye bitazimba nandi bakye wanjaulo mu maso gabantu neri katonda wange mutima gwange chonyoma chobo manyanti Yesu yasinga ya bisinga byo byonde bikwetolode nga bikuli Bikombaka ebikota ebinakulakira olinkanye banga lyonna mutima gwange chonyoma chobo manya nti Yesu yasinga yabisinga ebyo byonna ebikwetolodde nga bikulimba olwo nasala wotwale ebikombaka ebikota ebinakulakira Soka kulimba kalaba kubintu byakasera na ye muri mu moyo mosule chikuyamba wandi bate wa mani ne wele sebinji no bane Yesu yeka mutima gwange chonyoma chobo manya nti Yesu yasinga ya bisinga byo byonne bikwetolode nga bikulimba Ebikombaka ebikota ebinakulakira olinkanye banga lyonna mutima gwange chonyoma chobo manya nti Yesu yasinga ya bisinga ebyo byonna bikwetolode nga bikulimba olwo nasala wotwale ebikombaka ebikota ebinakulakira olinkanye banga lyonna Kuchama, waje bajiwesa emitefu Obanga bateleza, emirwade batuyambe Tutawanye nendwade, ezefu zemitima Zitegerwa Yesu yeka Mutima gwange chonyoma, chobo manyanti Yesu yasinga Ya bisinga ebyo byonna bikwetolode nga bikulimba Ebikombaka ebikota ebinakulakira olinkanye banga lyonna mutima gwange chonyoma chobo manya nti Yesu yasinga ya bisinga ebyo byonna bikwetolode nga bikulimba